Oɗo neɗɗo ɓaleejo mo hokki duuɓi 16 Pierre Kuni yo totto ƴiƴam gila 1980 iwri nden warde jooni kanko Kuni o totti ko ɓuri mbotuuji 200 ƴiƴam o faccintini min ɗo enne ko ɗum saabi o ɓami anniya hokkude ƴiƴam makko sato fof.
Mi won kaltanɗo kan ɗum le suudu église to ngommi to tawi ne miɗe fanɗino sanne o wi kan ono on sukaaɓe jokolɓe ɗo won hono moɗon lilɗol suudu dogotoro kasindinɗo e ƴiƴam on jaata dokkon ƴiƴam oɗon seeɗa yella ono keɓa rende yonki makko na ila oɗon ñalawma fa hande wakkati fuu min ka miɗa yaha mi hokkaya ƴiƴam hitande fuu cili 6 dokkanmi ƴiƴam le ñalawma mo mi goni hande o cili 216 woni ko dokkumi ƴiƴam.
Ebi Pierre Kuni totude ƴiƴam muɗum yata fewi caggal jogola yoga.
Sa a dokko ƴiƴam maɗa aɗa hani tawede neɗɗo kaybo hoore muɗum neɗɗo sobirante a hana latade vagabond nato e ɗati ɗi fuu sa a hokki ƴiƴama fa ndena yonkiji ɓiɓɓe adama en so tawi ƴiƴam ɗan ñaw ana e muɗum andu ñaw tan ɓeydanta joomu en ƴiƴam ñawɗan caggal tan naɓata cellal neɗɗo mo dokkata ƴiƴam ɗan.
Neamuwaji kewɗi jogi totto ƴiƴam o wi kanko mumi haldata o ɓeydade hebde talki ƴewtagol kabaru cellal muɗum cili ɗiɗi le hitande tottugol ƴiƴam na wawi ɗum latade sababu hadde ñawuli kewɗi ɗon ko holliti kanko Pierre Kuni o.
Min kam nafakaji muɗum tan jiyammi saabi neɗɗo fu dokko ƴiƴam muɗum ana tiiɗi fa tension sammina ɗum aɗa wawi andude alhaali calɗi maɗa no wordi so tawi a ñawɗona so tawi aɗa selli nafa ko woni hen kasen ndu so a latike neɗɗo dokkiro ni tan ƴiƴam muɗum aɗa wawi ƴewtade hoore maɗa cili ɗiɗi le hitande le fedde CNTS ɗo fa anda so tawi aɗa selli nadu so tawi won ñawu cawiɗo e calɗi maɗa so a won ara ñawɗo kasindinɗo e ƴiƴam so a immike a yettike ɗo a tawa an woni ardinteɗo tafon.
Oɗo gorko moɗo Pierre Kuni na wondi landinade gottude tottude ƴiƴam makko ka gila joni yimɓele yogaɓe kuriji makko puɗɗi tottude ƴiƴam mabɓe komo dada jamara nde wattande hakkillo tottugol ƴiƴam yalla hisude yonkiji kewɗi.